Omutima gw'omukyala muzibu okutwala Zikiriza omukwano gundaze gwe mungi Nibaza mukama katonde yamuntonera Bigambo by'omukwano n'amakasi byangu Naye ogumye ondabiridde onfudde omuntu Abangi bali balowooza nti nazaawa Naye ng'entegeka ya Katonda ye yabaawo Amazima ga Katonda mu ggulu nkutwale Katugende nkulage Omukwano gwange mugibu kadomola mukwano gyangu Obere mama wabana bange Bakaso kumebio bugaga byange Wendi fosi gaze bintu byange Sikiriza mukwano kuwera vuyange Obere mama wabana bange Bakaso kumebio bugaga byange Wendi fosi gaze bintu byange Omukwano wange sigwa katinko Gagala kutwale mubakade Mbakaka senti kwekwe nonzeyo Anazala kumiru bulamu wange Wakala nyo mulunji wange Sanyu mbio bulamu wange Akaseko koka mala mizi bubiange Ali 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 Katukende mkulake Jomo kwano kwange muji mukadomo la mokwano jangu Wabarabarue Yosani do kupita dia wangele Katukende mkulake Jomo kwano kwange muji mukadomo la mokwano jangu Wabarabarue Yosani de Tikita ya kawandise Washington atimpu